Kululeka thando lwa okomhlaba kuyandlula zokuthengeli dayimani dayimani zovuka nethembelisha Kululeka thando lwa okomhlaba kuyandlula
Yeah. Lamsanja fala isolo.